Kako special, kasura lina recho, na kapenda paka mwisho. Sielewi, sielewi, mashavu yana dimples, usoni hana pimples, kwenye rumba mida popo. Sielewi, sielewi, wena sina kitu mfukoni, imejawa ubatele moyoni, na kwako sisiki sioni. Ndo mana nasema, amindo chizi kwako milembe, wendo maji mimi ni bwende. Tosi njia usapu kinenge, mimesha zidiwa. Na nipa juju, 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 juju. Nizi lako juju, 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 juju. Umenipa juju, juju, juju. Maka nimekuwa zuzu, zuzu, zuzu. Kiwaga kwenye show, akina kona one take, one mistake, one go. Yeah, shape kigoda, do salale. Mtoto kanyimwa tumbo, tandale. Nguvu pia sio soda, do salale. Mama umenifunga paka, kengele. Wena sina kitu mfukoni, imejawa ubatele moyoni. Na kwako sisiki sioni, ndo mana nasema amindo chizi kwako milembe, wendo maji mimi ni bwende. Tosi njia usapu kinenge,
mimesha zidiwa.
Aume nipa juju,
juju, juju, juju.
Nizi lako juju,
juju, juju, juju.
Ume nipa juju,
juju, juju, juju.
Maka nimekuwa zuzu,
zuzu, zuzu.
Baby. Nick B Production.